Gavumenti erangiridde nti egenda kwongera amaanyi mu kulwanirira eddembe ly'abakyala n'ekitiibwa kyabwe naddala okutaasa abaana abawala abafumbizibwa nga tebanneetuuka. Gavumenti egambye nti okutyoboola eddembe ly'abakyala n'obutafuna bwenkanya byeyongedde era nti mu kukuza olunaku lw'abakyala olw'omwaka guno baagala embeera eno bagimalewo. Minisito Mbeza avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Dr. Peace Mutuuzo asinzidde ku Media Center mu Kampala n'agamba nti ebikola eby'okuyisa amaaso mu bakyala tebakyayagala kubiraba era baakufuba nnyo okubimalawo.
Abakyala bayita mu buzibu nnyo okufuna ensimbi kubanga ettaka lyali libalibwa nti ly'abaami n'abalisikira nabo babeera baami okusinzira ku buwangwa bwaffe. Oluusi ne balemesebwa n'okukola nga abaami baabwe babalemeseza okugenda okukola. Abaana abawala abato bawalizibwa okugenda mu bufumbo nga tebeeyagalidde. Kati embeera eno endowooza nti abakyala bateekwa okubeera wansi w'abaami tetwagala okuba nti twekyanaenya twetegereza bulungi ate tumalewo buli omu afune eddembe lye afune emikisa gyenkana ne gya munne okuba nti asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe.
Minisita oyo Peace Mutuuzo agambye nti bataddewo n'emmeeza ey'enjawulo ne poliisi ya Uganda eneekolanga ku misango egy'abaana n'abakyala batulugunyizibwa balyoke bafuna obwenkanya. Minisita era asabye abakulu mu nsiga eddamuzi okuteeka abakyala n'abaana ku mwanjo naddala ababeera abatuteeka okwemulugunya kwabwe nga balina ebibasoomooza.
Tulabye enfunda eziwera abakyala nga bayita mu kusoomoozebwa okunene nnyo mu by'amateeka ng'oluusi tebawulirizibwa. Emisango gy'ebateekayo egisinga obungi gyegirwawo okuddibwamu obujulizi ne bubura fayiro oluusi ne zibura oluusi ne basirisibwa emitendera emiwanvu ennyo gye bayitamu okutuuka ku justice oba obwebange bwabwe n'oluusi okuba nti abamu tebamanyi wa gye bandibadde batuukira okunoonya eddembe lyabwe.